anu na-ekwu na mmadụ abụrụ Chukwu. Anu na-ekwu na mmadụ abụrụ Chukwu. Onye si na ya bụ chi, oya make you come, make you show your power. Onye si na ya bụ chi, oya make you come, make you show your power. Maka na ife n'ụwa si na chi ya dị mma. 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 Kenebechi, Kenebechi, Kenebechi na mmadụ bụ chi. Kenebechi na mmadụ bụ Chukwu. I know your man, waiting say you be God. And when he talk, he want to make we pause. Na him be cut, na him self be church. Kenebechi na mmadụ bụ Chukwu. If you know your man, waiting say you be God. Make the call, invite them all. Obolo wo nyagwolu biaba. Obolo no nyakulu kute. Obolike nyakelu keta. O waga malili ike wikechi. Anu lewu na mada buru Chukwu. Anu lewu na mada buru Chukwu. Onye si na ya bu chi. Nya meke ni fuchi bulu Chukwu. Onye si na ya bu chi. Oya make you come, make you show your power. Maka ni fe no wa si na chi ya di ma. Ife no wa si na chi ya di ma. Ife no wa si na chi ya di ma. Yes yo kuo. Onye si na ya bu chi. Nya meke ni fuchi bulu Chukwu. Onye si na ya bu chi. Oya make you come, make you show your power.